Michaga ni pavula nifanya misifahi nelezeni katubu kwa mlima wa sinai Mwe wa kujirudi nina, sini hukumu ile mazima Kama kuni choka isi wa sun, sikila kosa la jinai Na doma na kuna dhamana, saki kwa chana, yani now in my life Ona kwenye kosa nisame, saki ni kukosa ise, Yalopita kwetu na sinduele, ama niwe na sito pepe Ona kwenye kosa nisame, saki ni kukosa ise, Yalopita kwetu na sinduele, ama niwe na sito pepe Elewa mina kutaji, baby, na penzi langu kipaji, baby Na penzi langu sifoji, baby, tusi wafanya waoji, baby Elewa mina kutaji, baby Napenzi langu kipaji, baby Napenzi langu sifoji, baby Tusi wafanya waoji, baby Unayona fast, unafa Make some noisy, baby Now you feel me Tajila penzi umetwa Na vila unafiti, baby Don't leave me Staki mina wale unikompe Staki na mastress ninyue pombe I don't wanna lose you, yeah, yeah, oh Azidi kubless na ijaja oh Na usinione sifai Nieleze penye tatizo baby Na upunguze na visai Nieleze penye tatizo baby Kungu we no fine You're my life and I know Na kila kukicha mina kupenda teno Fana nisho kwa mfano kikukosa kibano Momivu ya kesa wakushi ya tima Ona kwenye kosa nisame Staki ni kukosa ise Yalopita kwetu na sinduele Ama niwe na sido pepe Ona kwenye kosa nisame Saki ni kukosa ise Yalopita kwetu na sinduele Ama niwe na sido pepe Elewa mina kutaji baby Na penzi langu kipaji baby Na penzi langu sifoji baby Tusi wafanya waoji baby Elewa mina kutaji baby Na penzi langu kipaji baby Penzi langu sifoji, baby Tusi wafanya waoji, baby I know you look nice, lady Na ukinacha nice, inta, daddy Moyo makupenda kwingine upendi, I know you look nice, lady Na ukinacha nice, inta, daddy Moyo makupenda kwingine upendi, Elewa mina kutaji Na penzi langu sifoji Na penzi langu sifoji Tusi wafanya waoji